We have come to the end of the evening. Ningathi andinixelelanga iphelile imali yenu.
Gregory!